Umfanekiso wemashumi lamabili nakune. Umoya loyingcwele uyasidala kabusha. Lapha sibona Jesu ukhuluma nemfundisi wetenkholo longuNikodema. Jesu wachaza ukuthi umele kutalwa ngalokusha kude angene ezulwini noma ate awubone umbuso wezulu. Umoya longcwele nguye kuphela losenta tidalwa letisha. Thine ngokwethu ngeke sitende ngoba sona kudzala. Uma sivuma ukuthi sitoni futhi sikholwa nguJesu, tono tethu titakususwa bese siba basha. Cela Jesu akwente umuntu lomusha.